I do know one of man.
Fais mon bec et fais mon
gars. I do know.
Salam alaikum. God of Jerusalem. Mr. Nun.
Aturoge. 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 Aturoge.
Bitch, kill up.
Aturoge. 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 Aturoge.
Mi mgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo wanakwenda kinye. Wanaokalia kigogo gogo wote siku hizo wanakwenda kinye.
Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi. Kinyerezi, nipeleke Tabata Kinyerezi.
Kinyerezi,
ajiro,
twende Tabata Kinyerezi.
Tawe.
Ahindo sana, leo kumefana. Watoto wakali mko wapi, je kuonekana. Na hindo sana, so siku so mchana. Masela wangu mko wapi, leo no mazana.
Bwana una be, deli ni malefu na makubwa kwa mapana. Tunasonga be, kwani siku hizi ni vibaya kuonekana.
Mi mgeni Dar es Salaam, dada naomba nipeleke kinye. Nasikia kuzuri sana ila sijawahi kufika kinye. Na watoto wadogo dogo wote siku hizo wanakwenda kinye. Na ukalia kigogo gogo wote siku hizo wanakwenda kinye.
Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi. Kinyerezi, nipeleke Tabata Kinyerezi.
Kinyerezi, twende Tabata Kinyerezi.
Aturoge, 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 aturoge.
Utamaliza waganga.
Aturoge.
Hatutoshewi na wanga.